Kwanele. Ithi kwanele ngoku makuphezwe. Kwanele. 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 Kwanele ngoku makuphezwe. Kwanele. Kwanele inene kumele kuthethwe. Khona ingxaki nje ayeke. Xa wena ndize namhlanje ngicela uzunibeke. Khumbuza umdala ukuba ndithe kwanele ngoku. Kwanele. Kwanele. Ithi kwanele ngoku makuphezwe. Yayazi mekweni kuyo ndifuna nje umphakele. Umbekele ukuba ndicela niphi indlebe. Thetha ndimamele. Kwanele. Thetha ndimamele. Kwanele. Khona into eshotayo kobu bomi ndiphilayo. Thixo khawudubuye inintsi imibuzo endinayo. Kwanele. Ndithi kwanele. Hayi, kwanele. Ekhawupheze. Masha.